What comes in back? Sell out. What comes in back? Sell out. amakhosi ngoba njalo amakhosi akhotha amagonolo. Wasibaba, uphume kusele emini ntambama kuyoshunyiza kuleyo ndawo bakhalo babamkhulu. Yizo lezo ntombi zasemsinga zimbiza uqanyaza, ezinye zimbiza umehlo wawo, bakithi lezo shebo zasemdletsheni phela sizishebe kwezinye iintombi zamanye amaphuzu. Sihlala kanjalo-ke wegcokama kesohlalo sebukhosi mpowaphosa kwenyathi vele sikufanele konke ongomalunde khothama kuwo. Ngasho kwandiza amathawula emoyeni kusuka amalanda amhlophe vele umhlaba senugoqile. Hlalani kanjalo-ke izinangazi nani wenjulu. Yim njalo wethu ngisikhove esincane izalelwe zimbili mfana uzosenzayo. Kanti kulo nyaka mfana usiza sivuthe kanjena sihlaba nazo inkunzi ezimkantshubo. Ngihlaba naye ucela umusa umfokazuma phandle msizi. Kanti kwinkostina ngihlaba ngalo into ehlalama usefa masefa. Kanti kwikhibhodi ngihlaba ngayo leyo nkunzi abayibekela ungcele bathi ungaphinde sebenze noma umculo kanti bayivala ikhonola. UJJ umfokambuthuma phansi wela mabhaa. Kanti kuprojusa wami ngibethe ngayo leyo ndoda ehleli ngahleli. Ujutshani umfokando ushende lee ntombi zabanye ababhemi uthi ungahleki nemngani wami cishe neyami ujola na. Uzwinuka amakhwaphaka emngani wami ngoba hey hey liqoba liyavungula nami nje nginuka amakhwapha angizenza. Othi ngivele khona lapho ngindi kuzothola ushilisi yababa wempelempela.
Yeah, Nassar, yes. yakuhlahla lezinja lezi yengiyakuzwa nalo ngibuza ngegagaza uyitshala igagaza yengizokuthikhepo nakanqobo ngithi mbakawayela umantshingelane ulaba sengobhale edasbini ngobela yakhoza ukuhushe kumasikana ngithi ngikhuluma lezi ndaba nje ngikhoshe ngifile kuba yikhole ukuze ngihamba nawo ngithi nasefa uboka mhlondo phansi esusuwe ngithi uminisi uboka mkhize phansi esusuwe ngithi uzeka ukwesemabhekini phansi esusuwe ngithi ukubesha uboka gazi phansi kanongoo ngithi umdlekeza uboka mtali phansi enqubo ngithi umahamba neza uboka abanye liphansi enkandla emabhukwini sisakancane serobotile ibhola phansi ibhola phezulu nami ngithi ngikhoshile ngithi ngibathuthuka kabika mnganami kulo nyaka ngithi ngibafusa ngomshobo ngibashobo bashobile ngithi ngamanqoba ngithi ngiphekwawo wafana bakithi ngithi wewe umatekatele umatekatele sayishaye ngoba bajabula wamamarobination athi ilaphi ngoba fana bagcoka angithi kushona ngapheli kosomaskani kosomaskani boba sibephelele ngithi uzokunjani mngani wami ngithi nesixhumo senqamaza lencane kade beyizama ngapha nangapha kodwa lutho ngiyithola ngithi ngikuza bayithenga bayithenga bayitshela ukuthi ithelekela lutho bazobabisinca ngithi nisunjani ndingakwazi ukuyibonga ndingakwazi ukucula yinjale wayikhokothe ngani bo shotos 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 shotos
Saba, 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 Sa